shirkado kaabsan group ee la ka dhaafri magaalada Berber ay waliba ay ka shaqeey doonaan samayo ka shub ka diyaarsan iyo dhismiyaasha kaasi oo loon qorado baajin balan oo ay qaab casri ah oo loon diyaariyo wa shubka manatee iyo dhismiyaasha kale dadka wal dhisida ay waliba ku caabi doonte in si fudud oo dhaqse ka dhamaayna dhismiyaalsho munaasabada la ka dhaafray shirkadoon waliba gobro ku ah maamulka gobolka Saahil kan degmada Berber madaxda shirkado ganacsatada iyo qaybo shalgidisan ee bulshada magaalada iyo ana bogaadiyana hirgelinta shirkadan inkoo horeynti maamulaha guud ee shirkadahan Kaabsan Group Maad Maxmuud Farax iyo faafayn ku sii bulshada adeegida shirkadoon qabada doonta iyo sidoo joon shal bahayaan sidoo kalena muhiimadda shacabka ee la taa ku hadali
qaybta imka ay soo horaysiinay waa qaybti warshadaha qaybti warshada ayayni soo horaysiinay warshadahaasi oo kaabis u noqon doona mashruuceena Kaabsan Real Estate aan rabnay inuu ka daafurno insha Allah ta'ala Berber ayaa waxaan u soo horaysiinay qaybti batch balaadka ama qaybti warshada oo runtii kaabis u noqon doonta la aanteedna aan la fulin karin mashruuca Real Estate ka runtii qaybta oo Hargeysa runtii aanu ka furnay 2019kii ayaynu ka furnay Hargeysa laga daafuray aan alxamdulillah rabbil alamin Berber waxay noqotay kaabsan qaybti labaad ee Soomaaliland ay nasiib u heshay baraajkii labaad ee caasimadda Hargeysa soo raaca ayay nasiib u heshay Berber in laga furo runtii warshada Reer Berber way ka dhargsan yihiin waxaan u malaynayaa dalka ama caasimadda Hargeysa shirkada kaabsan baa u horeysay mashruuca warshada batch balaadka ama waxay raahdaan RMC oo ah shubkii oo diyaarsan oo dadka laga yibiyo runtii Berber waa laga yaabaa iyadu inay kaba horeysay oo shirkadahan caalamiga wax ka dhisaya inay si gaar ah u keensadeen oo ay runtii ka fureen anagu intaan afurin ka hor waa suuragal laakiin runtii customer laga yibiyo ama dhisme laga yibiyo shub diyaarsan waxa u horeysay kaabsan
inay kal gudoomiyaha gobolka Saahil Cali Cabdi Cabdullaahi oo munaasabada hadalku jeediyay iyo bogaadi shirkadan ka shaqeysa dhismaha ee la ku hirgeliyay Berber soo sheegay in lan ku baahi intii uu waltay leh umudan qabdanka
Kaabsan Group oo ah maskaxdi ka soo maxatay Telson Group hadii ay tahay Kaabsan Real Estate iyo hadii ay tahay tan maanta aynu xariga ka jiray ee warshadan casriga ah ee Kaabsan Bashin Balan mar labaadka waa u duceynayna mar saddexaadkana waa ka faa'iideysanayna waxaan ku soo dhaweynaynaa gobolka Saaxil oo runtii ah gobol diyaar ah horumarka ballaaran ee ka socda ama ay ka wadaan wadanka maalgashatada muwaadiniinta iyo kuwa ajaanibkaba ah waxaan runtii idinku soo dhaweynaynaa magaalada Berber waa magaalo fidaysa oo u baahan Kaabsan Group in ay maanta inta ay soo degto dhulka ballaaran ee ay Berber xukunto ay ka sameeyaan dhismayaasha casriga ah
shirkadu ka shaqeey doonta shubka diyaarsan ee dhismayaasha iyo waliba nagadaan si laanta lamaad ee ku hirgeliyay Soomaaliland oo ay waliba lan ku hirgeliyay magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland